Radio Pulpit, 657 AM.
Ke le dumedisa ka moka ka le bitso le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta. I greet you all children of God this morning in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Le ke lengwe la matjatji le o morena a re diretse go lona gore re thabe re hlalale kare ga lona go sena taba gore ikhwetsa kare ga seemo se se jwang go sena taba gore ka ba re kwele go ba re boneng go sena le taba gore ba re ba ratang ba ka ba ba sa tsoge botse go ba ba fitile le faseng la ka keno ka taba ya lehu a meoya ya bona e thobalele ka khutso. Ba re sho modimo wa rena e sale modimo le tshatsing la legono ke yena koma na madula bapile ke yena matete ke yena taugolo ya leloko la Juda ke yena mogwetjwa a le gona e bile ke mo phafogela lentjula gagwe go le phetagatsa ke modimo wa go se fetoge le diemo a di mo fetole ke modimo wa go tshepagala le botsheperring bagare are yang goti. As we are reading from the book of Psalm 27 verse 13, that is Psalm 27 verse 13, and it reads as follows: I know that I will live to see the goodness of the Lord in the land of the living. I know that I will live to see the goodness of the Lord in the land of the living. Modimo a rena re lebaga lentjula gago re thuse ka lona morena re rute ka lona re matlafatse ka lona re gale ka lona o bo re rute ka lona re gopela tshe ka moka le go leboga ka lebitso le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta. Amen. Ba re sho le ke lona lentjula morena tshatsing la legono ke yona mahebetswa ke modimo ka sebele lentjula morena le tswella pele gore fathosa le tswella pele gore ruta le tswella pele gore gomotsa ka lentjule re ya phela bona re ya matlafala ebile le rena re tseba le o rapela ka baka la go tlhatlhwa ke lentjula modimo theletsa gore dafita horeng or I know that I will live or na ke a tseba gore ke tlo phela gore ke bone mabothaga a morena mo lefatseng le ke a tseba gore na ke tlo phela gore ke tsebe go bula molomo wa ka ke tumise morena go nka ba ke lebane le diemo it is okay nka ba ke sa kwe bo semeleng wa ka it's fine but the remaining truth gore na ke a tseba gore ke tlo phela a ke nya go tseba gore le tseba nka na what I know and that settles the matter. I know gore ke tlo phela le lentibeletse le nkwa la botlhoko le bona e kare ke feletse lentibeletse le tshwamare lentibelela le garoga lentibelela le lebelela ka theko ka baka la popo eo ke nago le yona e reng ke le botse nna ke tlo phela and he ke phela ke tlo reta bogolo ba modimo ka re ga bophelo ba ka ke tlo phagamisa bogolo ba modimo lefatsheng mo re phelago gona lebitso la morena lebokwe ore nna ke a tseba gore ke tlo phela le ka ba le boletse tse le di boletse le ka ba le bolela tse le di kgona le ka ba le dira tse le di nyaka mare se ke se tsebang gore nna ke tlo phela a ke nyake o tseba gore lena le reng ka nna ebile le seke la mpolelela ka baka la gore ke kgona go ipolelela bona he o tseba o tseba o tswelela pele o bolela seo se tseba le o sa kwe seo se bolela mare ka baka la gore wa tseba o na le tlhatsi ebe go tumelo ka re ga bophelo ba gago modimo a khutso a re sego fatsheng. I know that I will live to see the Lord's goodness in this life. I know that I will live to see to declare the goodness of the Lord in the lands of the living. Batho ba sa phela ba tlo kwa ka nna batho ba sa phela ba tlo bona ka nna batho ba sa phela ba tlo bona modimo antsosha batho ba sa phela ba tlo bona modimo antheka batho ba sa phela ba tlo bona modimo ankokeletsa matjatji a go phela ke a tseba nna gore ke tlo phela a ke na taba gore ke sepela kae a ke na taba gore ke kwang mmelengwaka a ke na taba gore ke tswa ke tsena maokelo a ke na taba gore nka ba ke nwa diphilisi tsa go tlala seata a ke na le taba gore ka ganong gaka go ka ba go baba go babisiwa ke diphilisi tsa go baba tseo ke dinwang se ke se tsebang kore nna ke tlo phela ore nna ke tlo phela a ke phele fela gore batho ba mpone ore mare ke phelela gore batho ba tsebe bogolo ba modimo mo lefatsheng ke phelela gore batho ba bone gore modimo o sa le gona ba tsebe batho gore modimo o sa fodisa ba tsebe batho gore modimo o sa lokisa ba tsebe batho gore modimo o sa phagamisa nna nka se hwe nna nna ke tlo phela o ka nna wa tsaya pasa yaka wa ngwadisa society it is okay o ka nna wa tsaya pasa yaka wa dira di policy ka yona it's fine but what I know ke gore nna ke tlo phela nna se ke se tsebang ke gore ke tlo phela kare ga diemo ka moka ke tlo phela kare ga mabaka ka moka ke tlo phela kare ga malwetse ke tlo phela kare ga bathata a lefatshele ke tlo tswelela ke phela ebile nka se gomole ke tlo tlhatsela se morena ntiretse go tsona ke tlo tlhatsela mo morena ntshepiditse go ona ke tlo bolela ka mabotha ga modimo ke tlo bolela ka mabotse a modimo ke tlo bolela ka tseo modimo a ntiretse go tsona e ka re nka gwetsa amene ore ke a tseba gore nna ke tlo phela ei ore ke a tseba nna gore ke tlo phela a ke na taba gore wena o tsebang ka nna ebile a ke na taba gore wena o ka bo o tshwere faele yaka ya gale ebile a ke na taba ya gore o ka bo o lebeletse faele yaka ba ngwadile ka mokgwa o ba ngwalang ke raya didokotela tsa rena marere ke go botse nna ke tlo phela kare ga diemo ka moka ke tlo phela ke tlo emisa tlhogo wa tseba ke tlo phela ebile ke tlo phelelang ena go phagamisa bogolo ba modimo kare ga bophelo baka a ke tlo phelela gore ba mpone a ke tlo phelela go ganyetsa batho mare ke tlo phelela go reta bogolo ba modimo mo lefatsheng la ba phela e ka re nka gwetsa amene wa bana batho ba phela mare ba phelela batho ba phela mare ba phelela dilo mare Dafita ore nna ke tlo phela wa tseba ke phelela go botsa batho ka mabotha ga modimo mo lefatsheng le ke tlo phelela go reta modimo ke tlo phelela go motumisa nna ke tlo phelela go meya matulong a gage lebitso la morena lebokwe ba geso a ke bolele ka kereke fa ebile a ke bolele ka moruti ke le boditse kare ke tlhompa dikereke ka moka ke tlhompa ditumelo ka moka mare wa bona o tshwana le Dafita kare ga seemo se o tsamayng go sona o tseba ebile o kwešiša gore wena o tlo phela o tswelela pele o a tlamiša molomo wa gago o re nna ke tlo phela nka ba ke na le 000 ka panke bona ke tlo phela ba neng ba nthuša ba ka ba ba tsabaile nna ke tlo phela wa tseba tse ke be ke na le tsona di ka ba di fedile ka moka mare nna ke tlo phela ba gešo go na le modimo wa go rekwa go na le modimo wa gore theeletsa ke rata lentse la gage le re akwe fela gomme wa theeletsa he a theeleditse wa nanoga he a nanogile wa dira he a dira dilo di a direga ke modimo o ke bolelang ka yena ke modimo o ke mo tlhatsela o a boletsego ke Dafita fa ore nna ke tlo phela nna ore ke a tseba gore ke tlo phela lena le tseba tse le di tsebang mare nna ke a tseba gore ke tlo phela le ka ba le tseba gore ke tswa ka lapeng la go nyatsega mare nna ke a tseba gore ke tlo phela le ka ba le tseba re ke tswa ka lapeng la batho ba go se rutege mare bona nna ke a tseba gore ke tlo phela nkabe ke tswa ka lapeng la batho ba go se itshware botse wa tseba batho ba maroga batho ba mathapa mare nna ke tlo phela ke phelela go fetola diemo ke phelela go tlatsela mama botlhaga modimo nna ke tlo phela ke phelela go godisa modimo wa go phela ke phelela go godisa modimo wa go tshepagala ke phelela go godisa modimo wa go re thusa modimo wa go re tseba modimo wa go re tsebela modimo wa go re rata modimo wa go re fodisa modimo wa go re gomotsa modimo wa go re ruta modimo wa go re gala modimo wa go re phemela nna ke tlo phela ke phelela go tlatsela ke tlo phela ke phelela go bolela mabothaga modimo na wena o phelelang na lebitso la morena lebokwe batho ba phelela batho o kwa motho a bolela tlhame a re batho ba tla reng bona a ba bolele ke batho ba na le melomo ba bolela o di a nthe botse batho ba bolela o di a nthe mpe batho ba bolela le o sa di selo batho ba bolela mare Dafita o re nna ke tlo phela nna o re ke a tseba gore ke tlo phela I know that I will live to see the goodness of the Lord. I know that I will live to testify about the goodness of the Lord. I know that I will live to tell people how great and mighty our God is. I know that I will live to tell people hore sali mutimo le chachin la lehono hore ke a tseba na hore ke tlo phela hore ke morete mutimo ke a tseba hore ke tlo phela hore ke mutumise biele ka mutimo ke a tseba na hore ke tlo phela hore ke morate biele ka mutimo ke mo lebogela mo ntse re go gona ke mo lebogela tsa ntira tshe go tsona ke mo lebogela tsa tlontirela go tsona ke mo lebogela dintwa tsa ntwe tshe go tsona ke mo lebogela malwetse a mphodisi tshe go bona ke mo lebogela tafula nteke tshe go yona potsenya dira tshaka nna ke a tseba gore ke tlo phela wena o ka bo tseba tse o di tseba it's fine o mongwe le mona le kgetho ya go tseba tsa dinyaka o mongwe le mona le eto ya go dumela tsa dinyaka he le nna yena ke a tseba gore ke tlo phela ka re ga di mo ka mo ka ke a tseba gore ke tlo phela mo ke sepela go gona ke a tseba gore ke tlo phela ba o ke tlhakana go le bona he le be le sa tsebe e reng ke le botse nna ke tlo phela ka re ga le fasile modimo mphile go lona nna ke tlo phela he modimo a sa mpeile ke tlo phelela nthwete fela go yo tlatsela gore yena ke mutimo ke yo phelela nthwete fela go bolela ka mabotse a gagwe ke yo phelela nthwete fela go bolela ka bogolo ba gagwe go yo tlatsela mo ntse re go gona seo ka mokantira tshe go tsona ba gešo e sa le mutimo wa go phela ke mutimo wa go loka ke mutimo wa go tshepagala ke mutimo wa go halalela ke mutimo wa go se fetoge ke mutimo wa go re dira chachi ka chachi wa re direla modimo chachi ka chachi wa re matlafatsa chachi ka chachi wa re fodisha chachi lelelele wa re thusa modimo wa re fitlhelela wa re lebalela wa re gokara wa re rata biele ka modimo lebitso la morena lebokwe nna ke a tseba gore ke tlo phela nkaba ke sena tšhelete mare ke a tseba gore ke tlo phela nkaba ke sena mmereko mošomo mare ke a tseba gore ke tlo phela nkaba ke le tšhiwana ke a tseba gore ke tlo phela ba ka ba bandivositše it is okay but I know gore ke tlo phela ba neng ke phela le bona ba ka ba bantlhanametše mare nna ke a tseba gore ke tlo phela e reng ke le botse he o tseba o palelwa ke go kitshwara he o tseba a o gomole he o tseba o bula molomo wa tseba wa o akhamisa wa botsa le mana ba gago o re ke a tseba gore ke tlo phela le ka nna la tsaga ka tsela e leng yaka mare se ke se tseba gore ke tlo phela le ka nna la bolela ka tsela e le batla mare se sala gore ke a tseba gore nna ke tlo phela a ke phele fela ke phelela go bolela ka mabotse a modimo modimo a khutso a re se go fatseng ba re sho le ke lona le ntshela morena tshatsing la legono wana go letsebe nke ya kwehle semo ya o se botsang diphuthego mantjwa thapelo shea a re rapele go te re re morena Jesu tsena ka re gapelo yaka o be morena le mophulusi waka ntibalele dibetsa ka kamoka o fodise mmele waka ngwala le bitso laka bukeng ya bophelo o nkgaogele ka lebitso le tletsego maatla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta. Amen. Pastor Bridget Hawkins Hospital Ministry in Polokwane. My number is 083-335-0469. 083-335-0469. God richly bless you. Amen.
Faith, hope, and love. Experience victory in your life on 657 AM.
But there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
You are with Radio Pulpit AM 657, your daily companion. My name is Ephraim. Would you like to know how you can reach more audience through various advertising platforms? Contact me on ephraim@radiopulpit.co.za for more information on our tailor-made, budget-fitting options. Wishing you a successful and blessed year further.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.